Niko kwa kibanda gomba thinking vile big G njugu kanafuna soda. Fegi sote zitatosha kwa budget ya omba. Wagoda kibump mizizi na doba. Ama better still kishaka mashifta na throwback. Nili break mbaka new year resolution month ni October. Break my chupa, break me pupa, break me lango na throba. Pursuit of happiness with illusion. I'm barely sober, deal za giza modern. Plus something zili snatch me koba. Can't get enough of you feeling uleto na mapap. Straight kwa mapap. Akili feeling impact ya his stuff. I mean, me na wetu kwa different si. Niko kwa different frequency, daily and frequently. My harsh reality, niliyama kwi switch off intently. Mdomo on the rank, usishangai wazi kikosa decency. I'm that proud, I'm that strong, I'm that weak. I'm that sick, I'm that guy, I'm that clean. Yo, Chris Bunker, low cancer, na masix a lighter. Life ni bado, nikiwa sober, my poor fighter, mi ni mjinga. Hini njia yanga kugrow wise, imegwa long ikifanya. Si hii grip ina grow tighter. So ukidai kunitafta, utanipata kwenye dafta. Ukidai kunitafta, utanipata kwenye dafta. So ukidai kunitafta, utanipata kwenye dafta. Ukidai kunitafta, nipate kwenye black. Mwisho mwezi after salary, check kwa checklist diary. Usistajabu kupatana na wall staggery. Wame wet dangari. For the moment wana on diary. Mbaka walking ni diaring. So taxi hiring. Mabachela na wako past 30. A fool and his money. A soon for party. Umo encounter. Wale wenye u encounter. Zala uko joint ma blackouter. Ma bill shouter. Stang na nyuki moja. Kwa kupomwa mizinga. Wakisema life inspector kwa mashida. Oblivious kujua ni insecurities zao na linda. The man after jibu, the mama swali na grow bigger. Kwa ksoba, hii hati ni official. Purpose kwa illumination artificial. Walking inside out, kapa ipi mejiswalo. After glasses, ni aje bliss upatikana kwa mitaro. Experience is the best teacher. After drunk driving, anawafunza na crash program. Maybe ndo reason anampenda, yo. Chris Band Galop, peace, moshi na hiyo light. Life ni bado. Wakiwa sober ni mapo white, one wa jinga. Hiyo ndio njia yao ya kugrow wise, imekuwa long wakifanya. Si hiyo grip ina grow tighter. So ukidai kuwa dap, utawapata kwenye dapta. Ukidai kuwa dap, utawapata kwenye dapta. So ukidai kuwa dap, utawapata kwenye dapta. Ukidai kuwa dap, wapate kwenye black hole. Kukonceive, live alone, kulea watoto makopa. Ponga mkope, lacha blind cup popo. Ngumu kukonceive, live alone, kulea watoto makopa. Ponga mkope, lacha blind cup popo. Ati ngumu kukonceive, live alone, kulea watoto makopa. Pombe mkopo aliwacha blind cup up. Tena ngumu kukonceive, live alone, kulea watoto makopa. Pombe mkopo aliwacha blind cup up. Yeah. Beat your native Vitex. Yeah.